just wanna love you for the rest of my life.
Bani Music.
Upendo umeronesha upendo na mazuri matendo ni ya sahau ya dunia. Skendo, skendo zitatokea. Uona nimependa, nimekolea, yani metulia, I like the way you give me, when you come to my bed, you make me crazy, and I know you love me, I'll never forget it, I swear to God.
Moyo wangu bwagaranyo, umeniweza umkwano, umenifunga na mabano, penzi lako lina mfano babe.
Na tena uambie kwamba wewe ndiwe menifunga kamba. Na tena